hano nako turamukite mba hano makuru kimugabo nkuko ikintu haba hasi barambura hagatende utakirutsa nuko
mu cyumba kigirwagamo n'abanyeshuri kuri rimwe mu mashuri abanza riherereye mu murenge wa Rwimbogo mukecuru Nyirangira umwami Alphonsine aratwiganira uburyo barara muri iki cyumba cyahoze ari cy'amasomo ibyumba agarukaho si ibigirwe n'inkuti zizimenyerewe ahubwo we n'uwo bashakanye bagiye bagerageza gukora utwumba duto bifashishije intebe zicarwagaho n'abanyeshuri mu gihe cy'amasomo ngo babashe gutandukanya aho bakinga umusaya ndetse n'aho abana barara
nta supanete ubu dufite nyine turihangana nyine nk'abantu bari hanze hari ibyo bagore nko mu nzu wenda ahantu hahomye hano hose ukabona hararangaye muri kinjira basi ubundi ngo tubayeho kandi n'icyo kurya nyine ni ukukibona nyine kuri mana ko aragenda ushakize nk'ahantu hari nk'utwumbati amazi nyine ajya adukungutana ni byinshi byagiye ibaze nk'ahantu wahinze amateke ugateramo imyumbati ugahinga udushyimbo nka hariya n'andi ari ahantu hagati ukabona hagiye
iyi mibereho iteye itya si Nyirangira umwami n'umuryango we bayisangije bonyine kuko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka turimo mu karere ka Rusizi imiryango hafi 80 imaze gukurwa mu byayo n'ibiza biturutse ku mvura nyinshi abahatuye bose na n'ubu ntibarabona aho gukinga umusaya ahahamye harimo abakiriwe na bagenzi babo mu miryango barabacumbikira by'igihe gito ariko hakabamo n'abashyizwe mu bigo by'amashuri muri ibi bihe amasomo yabaye ahagaze kubera icyorezo cya COVID-19 by'umwihariko kuri iki kigo cy'ishuri cyakiriye Nyirangira umwami n'umuryango we hacumbikiwe indi miryango igera kuri 6 bose hamwe bararenga 30
tubayeho nyine mu buzima nk'iby'impunzi inzara kurara ahantu habi imibu malariya nuko ahanini haba harimo n'abatagira n'imirima ngo bahinge nyine ari ugushakisha gutyo ubuzima tu nyine ni uko uyu mugabo agiye akabona senge isano ku buzima burakomeza ni ikibazo urabona ko hageze ahangaha tutiteguye turi kukwambyaga tuvuye hanze tuvuye kudeya ubu nta cyo gukora mbega dufite nyine turashonje turakemye mbega
aba bavanywe mu byabo n'ibiza bo mu karere ka Rusizi baratakambira inzego z'ubutegetsi cyangwa se indi miryango nterankunga ngo ibarwaneho cyane cyane ku cyo barya ibiryamirwa ndetse n'ibikoresho by'isuku
batunganira nyine bakareba ko babigenza kugira ngo ubuzima bukomeze
mubona nk'ibanze bikenewe hano hantu muri kuba mu mashuri n'indigemo
wenda mu gihe tukirahaho ni imibereho y'inzara nicyo tubona kitubangamiye cyane ko dushobora kubwirwa n'igihe tuburara twavuze ko tubigenza wenda tubonye icyo kurya tukabona n'izo nzitiramibu nazo zadufasha n'ibikoresho ntacyo dufite naho kuryama ni danje hari kuri supanete tuharyamana nako abana bose ni mugabo ndetse batanu
inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ziravuga ko zatangiye gahunda yo gukusanya ibiribwa hamwe n'ibindi byankenerwa byo guha abagizweho ingaruka n'ibiza haherewe kuri aba batujwe mu mashuri i Rwimbogo uyu ni Bwana Kayumba Efuremu uyobora Rusizi
aba bakigeramo twe twabahe ibyo kurya ngira ngo uyu munsi bagezeyo bisa naho soko zabo zashize ariko tumaze kuvuga n'ubuyobozi bw'umurenge twumvikanye ko babona ibindi babashyira muri uyu mugoroba mu gihe tugitegereje kubona ko babona icumbi ryabo nk'uko bari basanzwe bakiyemoze yaho ubu tuvugana tugiye kubashyira supanete 7 kugira ngo bazifashishe mu gihe bakiri hariya tukiri gushaka uburyo twabakodeshereza mu mazu asanzwe cyangwa se bakaba bashobora no guhita banafashwa kubaka inzu zabo
kugeza ubu imibare itangwa n'inzego z'ubutegetsi aha muri Rusizi igaragaza ko ibiza byo muri aya mezi cyane cyane kwa kane byasanze hari indi miryango hafi 400 yasenyewe n'ibiza byo mu mwaka ushize wa 2019 ahari hamaze kubakirwa isaga gato 170 benshi muri aba baragaragaza ikibazo cy'uko aho ibiza byabasenyeye bigaragara ko atari ahantu hakongera guturwa kuko habaye mu manegeka akabije bikaba bisaba rero ko ubutegetsi bushaka ahandi ho kubatuza bundi bushya uretse aha mu karere ka Rusizi ibiza biheruka kwibasira ahanini igice cy'amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda byahitanye ubuzima bw'abasaga 70 bitwara amatungo n'imyaka y'abaturage kimwe n'ibikorwa remezo birimo imihanda n'amateme icyakora aha muri Rusizi ho ubutegetsi buvuga ko uretse amazu y'abaturage yasenyutse cyo kimwe n'imyaka yabo yatwawe ndetse n'imwe mu mihanda y'imigenderano yangiritse nta muturage wahasize ubuzima. Denis Sokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.